Ekitongole ekyamakomera kitegeezezza nga bwe kiri ekyetegefu okutuukiriza ensala ya kkooti enkulu eyawadde omusajja Christopher Okello Onyum ekibonerezo ekyokuwanikibwa Kalaba olw'okusanjaga abaana bana ku ssomero eryaggaba mu divisioni ey'Makindye. Eggulo kkooti enkulu ng'ekubirizibwa omulamuzi Alice Komuhangi lwe yawadde Okello Onyum ekibonerezo ekyokuwanikibwa ku Kalaba. Kati omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine Mayanja ategeezezza nti singa Okello Onyum anaajulira ng'amateeka bwe galagira n'atuuka mu kkooti ensukkulumu ne bwewataba kikyuka ne pulezidenti n'assa omukono ku kiragiro nti awanikibwe ku Kalaba, bo ng'abakola ogwabwe beetegefu kubanga buli kimu weekiri okuteekesaawo ensalawo ya kkooti mu nkola.